ani nyingine sasa bado na nini kuna this song
yeah
song
song
that is a vibe I really respect anafanya ngoma noma kabisa yani mazicho
nipo na kali tena sio Jones huyu ni kali draw yes 255 J Kali so Kali, Kali ni Kali draw 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 Usimdis Kali wewe, usimdis Kali wewe Usimdis Kali wewe, usimdis Kali wewe Usimdis Kali wewe Usimdiskali wewe Yeah, kwanza mekua inspired na rap ya Tanzania Kwenye stoku yake ana ngoma zaidi ya 100 Anatafuta attention bongo sio cover 100 Aumesahau kazi tu tayari ashatuambia Kali pia promo baadhi ya media Tanzania Kuna muda aliacha rap wakaanza kutuimbia Usikute Kenya pagumu octopizo kamkimbia Nasikia Kenya hataki tena hata kumsikia Kwanza tuna mambo yetu ya msingi ya bandari Na katiba mpya tunambiwa haiko mbali Tutafuta ugali wetu tu kwa kila hali Ni rapa mkali japo hani shindi kwa mistari Aende akadili na rapa nzake sio sisi Aende kurap kuhusu matatizo ya wananchi Ili apendwe kama Sauti Sol au Nyashinski Aache kupiga vyuma sijaribu kuwa 50 Kali so kali kali ni kali draw 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 Usimdis kali wewe 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 Mini big fan wa Kali kwa hiyo please Na ye ni fani wangu labda change tu sahivi Kabla ya Omolo na ile track ya mazishi Kabla konde kumfanya pate tuzo kwenye nominees Kakomba mama Omolo rudi homu kanyonyeshe Tafute Femi wani mshirikiane mtoe cheche Labda kama ni game ambao mmepanga tu mcheze Lakini amwesto buwa mana undo ukumbi wakasheshe Wanangu wamechange squeeze ya mekua mwepesi sana Tangu wache kurap vizu Na kutuimbia yes bana Na siwezi mlaumu game ya Kenya ina stress mwana Mashabiki wanasikiliza ngoma za tizina wanafili fresh sana Kwa hiyo simdis kali wewe 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 Simdis kali nigga Respect the OG